money, more power. No, Simba, no.
It's the kids, baby.
Ayo, yeah. Koma kunichokonoa, kunifatafata kuna muda vinaboa. Akutanitia doa, nile naye moyo wake tishuta loa. Najua na kuthi, wiwe sasa mekuzidi maujuzi. So select attitude, kubishana bishana, I'm not in the mood. Hey. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku nape wa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku inabana, bana banana, sijui wewe uko.
Ona, usiniulize hali.
Niko very good.
Mapenzi gani kupigana kama shule, mie nampa huku yeye anayatoa kule.
Oh Nurui, ningeitoa wapi kufumania kila siku kushikana mashati. Oh Nurui, ningeitoa wapi kutukaniwa mpaka ndugu, ndo mapenzi ya wapi?
Na simu zako usiku wa manane unikome, unitumia message please, naomba nipone. Wewe si jeuri, haya move on tukone. Na mpichwa wako so fadhila ishi matatone. Najua, najua na kuudhi, uyu wa sasa mekuzidi maujuzi. Najua, so select attitude, kubishana bishana, I'm not in the mood.
Niko salama, salama, sijui wewe uko.
Oh, kazi kwako kigagura,
ukuna pewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Ukuina bana, bana banana, sijui wewe uko.
Usinulize swali.
Niko very good, nimeglow sana, ochi limenona.